tubu ndani na mtazama simwishi, na mkanda mabavuni kaya inua majeshi, vita nichague mimi, anze Bangladeshi amalizie Sudani. La 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 la. Oh. Twanozana hatosheki, kaniweka kifuani, hatingishiki haruki, yuhoiwa twabani, nampana vya kurithi na mizungu ya kigeni. Tukutee